This is Wise Empire.
Ladies and gentlemen, it's feeling extended dead again. Oh, Casanova. Sikona do, sikona show. Nina madeni sijintalipaje. Sina wife. Nilikuwa na kamanzi tukani enje. Kuna kipindi sijintakulaje. Kodi ya nyumba nitalipaje. Nisikudanganye kwa picha ninazo posti kwa Insta. Tukiwa ndege tufanana, tutaruka pamoja onananana. I'm in love mwenzako. Oh babe, I'll go die for you. Ntambia nini watu na vile badomi apanda matatu. Ntambia nini watu. Oh baby, baby napanda matatu. Oh baby, try me. Baby, let me be your lover. Na lile penzi la msichana mrembo asena mfano kwenye dunia yako. Oh Casanova, try me. Baby, let me be your lover. Na lile penzi la msichana mrembo asena mfano kwenye dunia yako. Oh Casanova. Bado na mini kwenye mapenzi ya kweli. Doma na sikulish maini ya da. Upake ndimu na pili pili mtoto pili. Nisi kudanganya naisha apartment. Eti nina investment. Naonanana watu kwa appointment. Itakukost, let me be honest. Hata nikikaba siya kizibaba. Wamezangu unga unga za vibaba. Nisi jeula wachuya. Kama bebu sipo mita. Nisi kudanganya kwa picha. Ninazo posti kwa Insta. I'm in love mwenzako. Oh babe, I'll go die for you. Ntambia nini watu na vile badomi apanda matatu. Ntambia nini watu. Oh baby, bado napanda matatu. Oh baby, try me. Baby, let me be your lover. Na lile penzi la msichana mrembo asena mfano kwenye dunia yako. Oh Casanova, try me. Baby, let me be your lover. Na lile penzi la msichana mrembo asena mfano kwenye dunia yako. Oh Casanova, Casanova. Oh Casanova. Baby, try me. Try me.
Please, please.
Baby, let me be your lover. Yeah, yeah, yeah. Na J.J. Taylor.